Sigulia kulam we vampanga. Ivana vinti vivanya sataba. Mokumere kokuka subava. Tomule kakulia misingone. Uliki kanga kawale. Ugula we yadala wali wogu kawa. Akawala kakawa. Kawakawa kawakawa akawa. Wabu vyembele kunyiga. Kate kubaye vizibu vya yongera. Olo bula mune uchaba gira. Ngumu na baza de kalira. Life is a fule, is a fule. Olu mwetu changa changa ngandiva. But we born to survive. We born to survive. Wanyangwe nange, zenawe. Fena tulinde vitulava. But we born to survive. We born to survive. Funa endasi, yeza zinati, unyanyi toba, kundayo, never give up. Wabu vyembele kunyika, kate kubaje vizivu vya yongera, holo bula mune uchaba gira, ngumu na faza de kalira. Life is a fule, is a fule, holo mwetu changa changa ngandiva, but we born to survive. We born to survive. Wanyangwe nange, zenawe. Fena tulinde, vitulava. But we born to survive. We born to survive.
Sigulia kulam we vampanga. Ivana vinti vivanya sataba. Mokumere kokuka subava. Tomule kakulia misingone.
Uliki kanga kawale, ugulamu vyadala wali wogu kawa. Hakawala kakawa, kawakawa kawakawa akawa. Wabu vyembele kunyika, kate kubaje vizibu vya yongera. Holo bula mune uchaba gira, ngumu na faza de kalira.